studio kalangu habaruji fulfulde wakati yande joyi eminta chapantati habaruji mene hande kala hala towete sukukutan komin non tawa ndar region mo doso nokuto himbe gonna njaha na njada kaborde no nangadu konda itte edo jawdi ko tato enda ko dun lati non ni fawara jondu konda ni on total baccalauréat ko dubinal en noga e go'o ko wi anno watteno noga e jeddi lewru jiyede do woni jango non ni egginama fana lewru dartondu uttudu enda sukaɓe jangoɓe l'école adinoɓe faya tewtodi enda ɓe kalna en enda koɓe ji e egginogol ɗe yewtere men pinno hande studio kala ngu do fi honoko darto sariyaji suudu saria latidu kañum woni sawara mawɗo mo leydi kañum woni ko kalten dow muɗum kirtoɗo mbiteɗo Ayouba Hassan fillonto en dow majjum sumana amadou janganta habaruji fulfulde noon ni ko watta himɓe sappo e nayo kañum en woni ko mbara keña alalngal enda non noga e joy lewru juillet nono sappo yiɗɗo mabɓe ɗo kono fujjaka lewru wiyetego wiye nden non fa hannen du ɗiɗo woɓɓe ne jeeyato ite darey dey ɗum fuddu kondan tawa kana ni eley département mo walam région mo tilabéri ɗum du konda wiyama himɓe no garɗo endan dow moteje hewɓe sanne laatiɓe famaka moƴ en noon ɗum dumiɗi miccintan wiide nokkure wor nde enda sappo e joyi lewru mars duminaɗe noga e goɗɗum enda waɗino himɓe capanɗe joyi e jerto ko wara ɗon enda ko laati warɓe ɓe famaka fawara joom moƴ en noon noon ni e dow ko darto hono fande habaruji no mbirunomi e koye kibaruji ne wodi himɓe laatiɓe haɓɓiniɓe wardoɓe e malfaji laatiɓe to konda no jaadudo ka en no jihadis en noon enda eɓe gara du eɓe jaɓa itte e jangal dow jawdi himɓe taɓe le commune mo sukukutan région mo doso ɗum du kondan wiyama ɓe naati e nder wuroji ko watta tati toɓe gona ɓe itta hono itte ɗe endam rumbunkowa sabara may guebe ɗo du konda fuu ɓe teti himɓe jawdeji mumen ko heewi sanne yerno fawara joni du konda ni maire mo sukukutan o enda haaliri mbiyeteɗo Kamaye Bori wakkati mo Abdoul Aziz Dayyuma bandimi landimo
habaru on gonganno ngam ñalane ko fi on waɗi mi nodda yande sappo e go'o jemma min do say noddumi SG mo préfecture on jombisaji mo pullo on wonno durana kamɓe ni noddi kan andini kan ɓe kokki seeda ko pullo on ni haala kan hana fewre no neɗɗo fu jedduɗo mo wawi yarugo jomum to himɓe jogiɓe jawdi makko di bisaji ɗin jaɓa he makko wi'a bisa fu nde pamara noon o yoɓa herme e woygu nde makkata noon keme joyi donc o hokkitte bisaji ɗin wakkati on ɗon pullo on wari nder jemma on waali no tefa ceeɗɗen o heɓi o hawri ceeɗɗen o yo o yoɓoy no ɓe gaɗani pullo o non ni ɓe gaɗi nder wuro sabara e rumbukawa he may gemen dungu fuu iri ni kamɓe gatta nder nokkuje gon duuɓi ɗiɗi sakkitiɗɗi ɓe goldi tana nde dungu gun naati ɓe jaaɓe kippo iɓe paso himɓe iɓe jaɓa bisaji maɓɓe iɓe kulƴina himɓe ɓe
noni no gayi lewru jiye ndu enda ni ndiyan kewɗan woni ko toɓi to endan walam ɗum du kondan waɗi ko ndiyan ɗan bonini sanne ele hoggo himɓe ferreɓe tawaɓe nder gallure nden endam ɗum du kondan ɓe mbi cuɗino woni ko cami dow himɓe cuɗɗi du konda ko ɗi camini waɗi ko watta himɓe nayon barmuɓe laatiɓe fe joni woni no sawro loctorore yerno Malik Alhassane goto e tawaɓe le hoggo ngo endan o fillinori bandi min Ilyasu Goumande.
Il y avait une mission ici
wadi jahangal gadangal jayoyde noy golleji ciudi di gonno yara dum welay be feyseda no yeru no be jiri do ni tiagal mun no le jamma julde on nduidi mawdi gon yey wado libude ciudi do nimbe na ko be jara lokotorore dum sabi ko feroybe hewbe kuli feyjodade der ciudi din kasi nawni be ben non nayo no rewbe dido e ciukaloy dido wadi barmube seda wadi funkube der balli mun ɓe min anda yaade yesso ɗume ɗum rimanta ɗum en ɓe jarama lokotorore amma funkuɓe nder ɓen kay no ɗon tokkiti e woytorade to nawni ɗon sanne
continue à souffrir de leur blessure.
Tewtol talkuru bak ko duɓinanɗe noga e goho ko hanno waɗe hono fawara jondu konna noga e jeɗɗi lewru juillet ndu endan ɗum woni jango noon ni egginama fa lewru uttu dartodu ndu nayi muɗum ko ɗum fuɗɗe ɗum ɗo ministére hawjinde jandeji mawɗi hawtade e fawara joni keddi himɓe golloɓe dow fi jande kam won ko waɗi jooɗo kalen dow majjum narral dow majjum ka non woni tewtoɓeɓe enna ka ko heewi e mumen fuu ɗum waddani ɗum en ni hono ko faama fey seeɗa kalay subaka o Rabia may kano bandimi yeeyi yoyi woɓɓe mabɓe nani koɓe kaali
to ɗum waɗi ɓalli amin seɗɗa kay ɗo minen ɗon si o min ƴeewa hanno waɗo fuɗo fara jande histoire kan he géo jande de min timminayi min ƴeewa ha minen mbawi timminni kada mo min gaɗa jande hiisa on do seɗɗa amma saɗarma gon fu woni wala yaani
vraiment prêt pour affronter
mi sigila ke fawodi domde tewtoru talkulu bakloriandu amma ko dum egina no wonjita hakkilo neddo seda dey idum hokka jomun wakati sigilade wode kadi moyintinde to jaccere hebano domde tewteru
pour pouvoir mieux affronter le bac
avant fadde nyalande eginte minen nangi balli amin gam min migetana ko noga e geddi kan tewtoru du watti joni sai wi'a dum eginama gonga dum wari balli amin sanne joni ba mi voɗi kayyeji am mi firtaɗi mi anda fo toye puɗɗanmi miɗo dursito kade
sipa
nani ɗo Niger ni hitande hikka duminae noga e go'o tewtol BPC ɗum woni brevet noon ni wiyama dow hemere ko heɓa ɗum ɓuuray nogayi e feccere ɗum du kono hunno ko laati hono welali sanne no himɓe yurni enda ɗum wonno koɓe burtindu konda ni ele balɗe ene ministére hawjinde filla ko darto jandeji ndi enda ɗum waddini ko bandi min Adama Dawaci o yo lamdodiro mbiteɗo Shaibu Dambaji latiɗo jangguinanno no enda lekkoleji hakkundeji latiɗo woni powtiri arde kenɗo syndicat jangguinoɓe hakkundere ɓe enda o wi ɗum ɗo ko waɗi ɗum hana hayno fewi goto
dow jande duuɓi sappo dimma keɓuɓe berve mumen dow hemre fuu no capanɗe tato mum ko waddi coƴƴaki gaɗa jande lokkol leydi Niger kandu ni woni rafi dartaki jande duuɓi cakkitiɗi dimma kam woodi ko hana jangguinene hitani fuu dimma o du wala no heɓum ɗum du dalila murtereji jangguinoɓe e jangoɓe ɓen he ko'e mumen no woodi du fa handen nder ko waddi ɗum filla jobdi jangguinoɓe ligotoɓe ɓe handen nde en daari ka en ɓuuri ɗuɗude nder jangguirɗe ɗe enda jangguirɗe ci'e reedu leydi Niger ton noon cukaɓe mumen keɓay sanne ɗum du ni fa handen nde en daari rafi keƴoran jangguinoɓe nder jangguirɗe ɗe enda no limte nder ko waddi ɗum e kaden du fa handen ƴewtintoɓe gala misali nder jangguirɗe ɗum jangguinan tan noon degon ko janggina ɗum endan dartake ete sako moƴƴini etoji gaɗeteɗi kanni woni eto cakawo gon endan e compo kan en tan woni ko gaɗete
nan tanda agadesdu konda ni hono remoɓe e waɗoɓe kaliji ɗum woni kowol nonni eɓeɗe ɓe mboytoro rafi tawrede engrais nadu konda so heɓama tawe no caadi sanne e mabɓe hunno ko latti konda ɗum waddananɓe torra sanne yaade e gollal hono demal ngal ɓe gattugal enda yerno ahamed huwa lattiɗo kañum woni hoorejo hono remoɓe to enda agadés o haalniri bandimin Anissé Karim
minen goodi saɗarma far bidkiri jaman di nder leydi agadés illa arande min laasi bakina ko kayman no wallanmin garowani kamɓe gaddanimin birgiri jaman di amma hitane hikka de minen goodi saɗarma birgiri jaman ngam laawol no ɗon ngol hoorejo kayman hooƴi ngam sottugo sakuru fuu 4,400 yaago 6,000 he keme ɗiɗi ɗum kaw ummin hakkilloji amin minen ndemoɓe ndeni ƴeewama balla ka gomnati fuu woni wala nder mum ko wallata remoɓe ɗum no waddananmin saɗarma ndeni mosolo heɓaka rafi birgiri jaman di no waddananmin saɗarma ngam leydi agadés leydi noon hokkugu demal sembe sai he birgiri jaman di ko keɓto lobbol heɓo far filla demal
nani ara cdao ka wonno hono fedde leyɗe jaadiyan koje gonɗe banggue hirnangue afrique ƴiwa dow inde leyɗe enda wardo inde himɓe taɓe e leyɗe endan ɗum wonno koro hawritere waɗanɗo enda gallu ñemey ɗum du kondanni hawritere noon darore hono himɓe jingonoɓe hono ɓiɓɓe leydi ɓe fawar joni afrique yannangue ɗum waddini e fawar joni caggal hono hawrinde no waɗe wecco mayerto endan ni ɓe gaɗi du kondanni heyɗin tunggol hooreɓe hono hawrinde endan ɗum waddi ko Issa Garba kam waɗa mawɗo hono majjum mo leydi Niger ɗum wonno ko mbiyeteɗo Comlan Messi wonno haalna en ɗo endan ni newono ɗum woni ɗum yara
les objectifs
kulle ko dawra e mum woni pelle jinganoje ɓiɓɓe leydi ɗin keɓa gollididde e fedde CDAO ɓe keɓa wallude CDAO on laatade mo ɓiɓɓe leydi ko hana ko leyɗe tan ɗum duno wallan fande pelle jinganoje ɓiɓɓe leydi ɓen gaɗa golleji mumen no haniri hawtade ɗum woni koro kawrital ngal ɗiɗaɓel ngel min keyɗintinan laawol gollidol hakkunde leydi Niger e fedde foskawo nde ɗum duna fakka mawɗo ɗum laata to har golleji fedde nde yaade leyɗe afrika ɗen fuu ndenne min gattan daande yaade e pelle jinganoje ɓiɓɓe leydi Niger ɗen fuu e gollididde e foskawo mo Niger heɓa wadde golleji mumen nder ƴamɗe ko ɓe gatto hawtade e CDAO
plaidoyer avec la CDAO
nonni illun ko leydi Algérie hoji aadi firtugol hon kero hakkurum e leydi Niger hunno ko waddi ballaga sanne yaade e bibbe leydi Niger taabe no batti e kero gol enda yorno fawar joni himbe taabe le departement mo Cinta Baradin region mo Tawa be mbibe kebi mojjere majju sanne yorno Abdul Nasser Elhaji Isa Hando la tir kawon horejo sabar sukabe ummator tan Cinta Baradin o halnir bandemi alamin wa charle na fakkaji
le jour où nous avons
nyalande no min nanno horejo leydi on yeyi Algérie heba kero leydi gol mabbite nimbe belta ke sanne gam nyamduji amin do hembre chapande jeddi on fu juwanta na mina Algérie wakati no ne ko kero gol mabbano dum waddi fadunde har arzuku on sanne nimbe hewbe dum libi dum en loreji garoji di do tan no beydari maundi dum latanim seni lawol gollido gol tokkito rakeni fu wodi sanne sabu ngure cinta yutana ton Allah e mabbitol keron golne sukabe ummatore dudal mudun jeggitani fay njaake libi ko elammi Allah ni min gadane lawol kolta hakkunde Cinta Baradin e Tawa an wawtu gon neddo no wayi wadde lereji jeegom ko yottodo nimbe hobbe no jidi warde Cinta amma ko lawol gol woda kepta wari
c'est les conditions de cette route
ara pirto balido fijeji ko natto enen Tokyo nene bibbe leydi Niger jeddo kay gon ko jeyi do inde leydi ndi enda dum wonno Abdurrazzak Isuf Alfaga e fahande ne biteddo takiyat ben Yusuf be kado inde Taekwondo Ismail Alhassan kandu ko na jido Aymen Seyni e biyeteddo Badamasi Sankiru kayndu konda wadana do dogudu Alhassan Saidu Lanana e biyeteddo fahande Rukeya Musa Mahamman kay du kono yahanaina do fi hono jina nonni nanene kadu hono kenya de noga e joyi lewrundu enda hono gado taekwondo biyetedo takiyat ben Yusuf enda o hebi jama ko fa latoke njoyabo de mo hanno yotto fatatabo kano wondon don hebaaki ko heddi du kono e be gondo mudum sala jabi non yerno kalle do ko kibari do fi ko darto no yewtere men pinna hande sido kala ngo haltana hala sawara mawdo mo leedi men Niger sudu non latil sudu seria non golleji mayre en no yarto kany won ko Ayuba Hassan won famin en Balkisa Hamidou.
Le Conseil d'État fait partie des
Conseil d'État no limte dar ciudi kite mawde leedi Niger nay e dewtere laamu leedi tabintini giddinul mu laabi laamu leedi hokki sudu du bawde yewtinaade tabintina kite tajaade fu na yewtinaade filla laabi joddinaadi der hawju gollirde gomnati kampaniji nameri deni laabi di enden no jaada fodde no dewtere laamu leedi haliri bi leedi fudu yi ko laawol laamu leedi joddinaangul gan hawju no yaaba hakke mu to omo waawi yari boytali makko yesu sudu kite du enda misali dar ittol golle deni ittado golle o enda yi ko ittol golle mudum wadiraka gonga omo waawi yarude filla makko yesu sudu du enda bani du umminol non gollo wadana ko hana do gonga umminol gol enda wada gollo o enda no waawi yari filla mu yesu sudu du enda non du faham kite tajaade cour d'appel har ko darata ni fodu foduji caka gollobe e gollirde mu na ardibe gollirde de enda filla kite bonondaji lore deni kite de endan ta jama de jahanay neddo no wodi lawol yarude boytalim yesu conseil d'etat o gomnati kandu no wawi sawrade sudu du enda har ko darata filla labi lamu leedi juddinaadi
de texte qu'il veut adopter
ir gollobe tawte der sudu kite du
le conseil d'etat
sudu kite du enda ir gollobe tawtebe der mayru no duudi amma der rabbinol halani sabi en ko no wodi kitotobe kawjotobe filla labi lamu leedi no wodi du fa handen kitotobe nyenyube kawjoto be fille jewtinaade laabi kawjiidi golloobe e gollirde mu suudu kite du no wodi biro kawjotodo filla fodu foduuji no wodi du fa handen biro mu ngom mo gomnati wadi ditte sawaraaji mu har ko darta filla laabi laamu leedi joddinteedi der leedi Niger fu biro odu der sawar mu mo wadi ditte gomnati no halano gomnati sawar mu fodde no dewtere laamu leedi haaliri
noi gollegi suudu wontiri
le conseil d'etat fonctionne comme tuteur judiciaire
suudu kite du no ciudi kite leedi Niger gollirta nonni kayru du gollirta idu wodi adido mayru biroji mayru fudu no godi ardo todo idu wodi du sawortobe mayru idu wodi fa handen yewtino talki golle mayru hala no hii do tajul kite gadaade conseil d'etat odu no wodi kawjotodo filla mobol fondita talki golle mayru
les registres de la juridiction
Lady Niger e do don ko habruji me fulfulde tili hande assalamu alaykum balinta jamwali.